JR on the beatbox. Akili ubongo sunyore vitandani wana kesha na gere niko bize mina saka michere nikipata wana pigya kerere kerere watakutwanga takupepeta wakudanga takuchekecha unoharibifu unochafuza mazingira jini joto kuzubata kusaura kuna buye wakiponda shila wadu chochoro na piga chenga mina fili usingizi na fofofo mina dili shilingi na mikoko mgini yoto uchawi unoko vijana wana asira kizingu watachezwa kamupira na gara gara gira mgini yoto umaisha asira mambo mengine funga wuna honga waza kuburwa na gonga mgini yoto usije kumereja
wali mwengu wanasema kweli mgini yoto nimeridhikana kile nkipatacho walimwengu wanasema kweli mjini joto
kweli mjini joto
mimi nimeridhikana kile nkipatacho
kwenye mboni nawaona usoni
wakina fulani
wanachuki nami sababu ni nini sababu ni
gere na gere na gere lako wezi tamba gere na gere na gere lako wezi bamba make siki subutu chada misamba na shindwa kulala kuzi mtani kuna vyura niaje ni vipi snura sungura kapuza ndama tulicheka wote kulia ntalia mimi kaji ni garama kula wewe bili ntalipa mimi utu ni zahabu sonara zigawe bure mimba za totono watoto na chezi ya kubure rafiki una wanga mipasho ya kanga rafiki una ficha panga jini yoto, mjini mseto sakanya sakanya warembo punguze nye magazeta mjini nishida heda kujora vda kubarida wakipata na kulabata tukila sisi na kwa utata epezi utata mtonyo kamata unga vyote rosaka take it easy, not easy get fizzy
mjini joto, jini mseto sakanya sakanya wewe pate mshiko jini joto Jini mseto, sakanya sakanya wewe pate mshiko No, wewe pate mshiko Wewe pate mshiko Hoza bi
Kwali mwengu wanasema kwali mjini joto
Kwali mjini joto
Nimi nimeridhikana kile nkipatacho
Kile nkipatacho
Kwali mwengu wanasema kwali mjini joto Nimeridhikana kile nkipatacho
kile nkipatacho
kwenye mboni
nawaona usoni
nawaona
wakina fulani
wanachuki
nami sababu ni nini sababu ni nini